yande sappo jeddi min ta chapantade sido kalangu habaruji fulfulde alay ko ekibaruji meden ni enen andina wiide ke hono rewbe gollobe marto enen gaya welte ke sanne ko horebe leydi dari gam batte alle fawar jondu konna mar e gawri to wurtine e leydi enen nanan horeje mabbe ko haalto maccum nonni to enen difadu konna alle rafindena ko lati fawar jondi jangobe l'école hewbe jandimo en walana yaha don sabi kambe du on wobbe hojanibe lawol gaw walla tudde sukabe jangobe en da heba wada jandende ya yeso nonni fawar jondi yotal men pinnaani studio kalangu yartana en to enen birni konni nokku to goddo wurtini fawar jondu kondani hono gollitirde mawde gam waldude sukkabe ummatore be gala golleji keba ko nawtori e golle juude kanyo won kibaruji be hande kori jang woni e modon den nek ele kibaruji e pudda go fu ginanda ni kanyande enda wonno ko fawar jondu kono ele kikide horejo CNSP kam won fedde lamine leydi Niger general Tiani Abdourahmani o wadi hawrtere hakkunde makko e fawar jondu kono ni horebe hewbe no tawa der mabbe du kono lumobe lamibe fina tawa kanyi e horebe dina dun du kono ngam batti alle be ngada yewter do fi no leydi wonno yara nanno du kono o yewde mabbe neddo futte heba wadda balla gam mun jonde jang hejja hakkunde bibbe leydi jambe so hebe e der leydi enda nonne fawar joni le kibaruji din na tawadu konda ni se en jeewi ciagal hono ko wadi alangal enda dum du konda wono ko himbe wurti gam batte hollude tokkude hono laabi di fande CNSP kawono fedde lamine leydi enda hande nde enda wonno waddum enda himbe ben enda be nyoji faabe jottoke fawar jondu konda ni hono to enda bureau jodani gulede France do gallu nyame dum saabi bi minister kawji do fi ko darto lede europe kany e lede yasin godde to France ton be minister de hoji lawl yude hande nde enda go lewru utto hono hoyi tudde kedi mabbe taabe do himbe europe le Niger fu ga horde wuroji mabbe dum wonno ko be kali ele andinorde be ngadi andinorde du konda do studio kalangu hebi e mayre dum saabi ko min kalirdum ni enda e do meccentinol ni nyande alangal dum woni ci kenyam himbe wurti ben endam be jotteke ton bureau jodani leydi France nokkuto be keli dandorde gom woddu konna hono ko winda bureau on do inde mudum dum du konda fo be takkiti dum be paddi nani le kabaruji di andani yerno kolrunde le ko kibaruji di deni en dari noge go lewru jiendu wonno ko ministere hawjina fila lumaku be bi hono be paddeke gawri e faande mar leddi itte yare le janane sottowe dum du kondani hunno ko lati weli sanne du kondan ton en gaya rewbe gollobe fi marango enda sabbe bi dum do wallambe keba hono golle ma wadna hande en wodiri madan Zainabu Sirfi kany wonno horejo fedde mabbe tene makani to en gaya nani ko halni fadal aludo weltarde
kayin tira kayine sinka
kalkur wurtinama yi'a tamaro leydin yare leyde yasi dum wodi sanne gan jonkai min keban maro on no min gidiri gan demun kebol maro ti dalla mawdo non der wuro gaya himbe Nigeria ben jahata no soda illa maro keccho ba min jehi minen min kebata amma tikenga min kebi sakuji no gay ko watta min keba hoyirnan ni woni dum durwida e chonnol mun illa der gesege de hana der jaman himbe be abada sakuru maro yottaki uginage tati deni dun yaadi ni to fu baylino hebetu deede hana ni kai himbe kebata maro on no yidi
donc en jantor region modifa ton gingimi nokto lati faanden rewbe kanye sukabe tawabe ele nokkuje to himbe eggobe nokkuje mo e ferebe gonno jodi nokkuje den enda himbe no torre sanne dum du har far juji mu dum en dum sabi kenyande enda ni rewbe hewbe kanye sukabe rewbe kanye horebe hono fawar jondu ko nam pelle darani de yitugol hakke bibbe adamabe hawrtere wadama do fion enda gam batte albe kebbe jewtida be ndara laabi burtordi e do fion enda ko latin don no lato ne su bondo nani ko fawar jondu wakati ko gayni halaji mabbe di endan mayna Abdoulaye Bandimi olande ke mabbe kali do fi onani
yanugol ko sukabe famarbe gonno gadane miden nana nawdum mun sanne minen gidi musola mun hebo ko wodi woni gadana do golle hirnyere no handi yaha nokotorore jomun dare deni nawnake e pama ba Allah wadi sukama wodi redu nokotorobe no sauran jomun
dan kama gani gaskiya de mata
se ko Allah rewbe fayde hakkeji mun e nadi sukabe mudum gala no dowtane be anda to be jarta boytali mabbe di fudu nine dun yanu e cukalel del jomu no sai to wi'a o habbe bangu to heppoy dewgal nda hala kan yarama kom seria du jokangelu Alla fu famana dum min anana sako no wodi fedde to yarsa woytandu mudum
abinda ya kamata
ardibe kani wadudu kan woni ada laabi har ko darata sarobe cukabe be ande ko e mabbe pirti to be deni Allah wadi be jani hisukabe be jawnadu yahude haloide dan dum anda no wadi
e abinya faru galis
nani farfila hala ngota ka inda ni himbe hewbe na biya rewbe hewbe la tipse no yani e moy anda noy watto na to yarto wulana mu e dum wonno ko madame mohammed aishatu latido battido fi sariaji hali o wiidu o don wada pirto ko yaade rewbe enda gambata be pama to be yarto wulana mabbe ciagal majju do wonno dangal e mabbe do konna to be ciuda seni gacce hon o wadi e suka mabbe na e mabbe nani ko hani mayna abdullahi fahande
cin zarafi kala kala ni
akwai hiryereji iri no no wodi golle hiryere ko neddo nawnete sai waddi loktorore ben don minen kollabe lawol golbe tokkata ko be jaha loktorore ga anado golle hiryere muradu mu firtaki to kite gan jomun hokkaka hakke mun minen godi birogon daranine hakkeji himbe no wodi charobe dido no wolde jujugon kambe jewtinto do talkidin deno handi min doytirabe to suudu kite sai min doytira ga do golle hirnyere on min balli roobe dubbe no wodi dubbe del laddeji no wodi do bibbe roobe garobe to amin to noddoje daga anami roobe ni woni tabe ciudu deni daga anam golleji hirnyere be daro be tewta hakka
mata bo mu boyeshi
fa hande toni difa gonde illum hitan 2015 ko rafi denago hejjele region enda jandeji lekkol nam lekkuli jati kewdi fu mabba ma gam majjum dum du kon wadi ko jande suka be jangobe to ndan wala no yar yeso fe seda kala do ko wala no yar yeso dum waddi ko fedde goddon wi'etende fa hande nim hono cabinetexpertise.com ben don kaindu bi gaddana suka be nda hono balla gam batti Allah be banta jande mabbe be keba yadu yeso horejo hono fedde de witakena Amadou Hassan Kamal nan ko haa
non program 100% sigila non latido jande tan watte ko jewata sukaabe jangobe jangdeji potorde hakkundeji ano college en nonni gan sembindinde jande mabbe hautade e janginobe ngengube wattetebe do inde mabbe fudu sukaabe rewbe bori gam batte Allah en jande soccitori e derno kuje region di fani kambe rafinde nagu tawado don sabin bini ko min adi wadde sigila jande o e wallude be sukaabe der jandeji mudum dum du lebbi didi watto misali fudode lewru septembre duno jangino goldo jeutana be jandeji potori cmd warde hakkundeji ko wite class 6e dunun
jusqu'en 3e
nonni fawar jondu ko nani yottade jeddir jabbinde le region agadez gure kewdi ndiyan to baydum fe wa der hikinik dum du ko na hono ko lati latake sadarma sanne yaade himbeje lati be wadobe deme kaliji sabbe bi bulli mabbe ker ko hefu horsi wonno ko fa hande Ahmed wa latir kanyu o yo got en wonbe hawrutere hono wadobe kalijita en agadez o halani bandimi Musa Mamma
cette année vraiment on a enregistré un grand retard
ne balla wadi der dungu hikkagu hitane fu lewru jiye hanoni nokuje beeli e nokuje mansaje funo tawra diam gonga sadarma mawdo no wodi ganno wodi bulli de gala diam ba sedda himbe no domi diam der beeli ko demmun der lewru juin na chaka lewru juillet fu atawan diam no tawade nokuje den amma fa waranden joni diam fu wala demobe albacce ibe godi sadarma ganno wodi himbe awube albacce diam hadi dum wada no wodiri dun do sadarma mawdo nonni der wakkati o momin tawa no wodi bulli di gala diam ba sedda ko himbe nawtortu
ni fortore don tara arroser les gens
har fila ndungu ni hono ton enan te sawa kay region mo maradi non kandu hon ton enan kanka e ndungu mudum jippeke no wodiri sabu gurde fu awi e dun do rema gawrdi non na mawna yorno horebe gallorne en nambe leydi en ambiri e shaw hasumi la e shaw hamisu kany wonno hono fawar jom prefet hono departement enda nani ko haani bandimi mohammed mamma
la campagne agricole s'est installée
dongo ngo jippake der wuroji keme tati e chapande tati e joyi to demal watte der mon dim fu gauri kolati kam demal mum buri sembe no wodi tondi fi yombe ana kandata filla ko be bonoji awa tirde don do gomnanti e fawo ko ji labi fu kandudi ga hebande fi o mosala amma min kebayi fu der gese to kulle bonoji awa tirdi bangi der mun do durobe ndo fu no ke arso birde don fey ko min nani wi a duudal mabbe fuuno don juura dey Allah be juwole didi to bude de be cioddetake ko min elta du ni woni dun jodo der jonde jam e sew
isa antaka libra ambe
video talang.
kanka ni en jahan der led afrique to ndan congo democratique to gallure mudun kinshasa nokoto lati fijoji janabi di leede kalaje dengal francir hauri chukabe le den ndan fu dun du waddi ko fa hande ni hono leedi men niger mena mudbe yottaki dubi nogay kenya ne be piti e himbe cameroon ben do hawibe gotede bolum sa allah jabi jangudu kambe mena be yottaki dubi nogay be kawran be liban na nara fila dogada duko dan samira awali boubacar lati kanyo en dogay na do metreji kemenay hebi nyama ko gam batte allah yaade hono timmode doggongol enda hawtade bi tede sagiru badamasi kanyon du konna doggana do metreji hember e sappo doggana diwa boggiade dun du konna kanko du hebi nyama ko yaade yeso gaynoide on faane doggundu enda fara duro du konna bibbe leydi Niger dido won ko nati der duro go dun wonno biete do zakiru zakari kanyu e noura hasan be fudu konna ni ko be nati duro kambe kebe kebe nyama ko sabu duro go andaka e leydi kambe gatto yarandel ayo tamen pin yaran internet berne koni region mo tawa nokuto Aishatu mbiyeto Aishatu Barmu lati do wurtini hon nokkure de o wadi gam batte waltude sukabe rewbe hono be hebbay sa wadde jande lekol nadu konan tawabe an kayne cadaale elandu minade di jeetati won ko firtino kurnde sukabe hewbe du konan jangi ton ekiteki ton golle waabi hebi joge ko e mudun en enquete no yewter makko de o wadde e fane bandimi Asuman Arzika
non foye de nakash
mi firti nokku ekitaki golle jungu gam mi walla sukabe umma tore fudo sukabe be saro e mubbe buura mi ekitabe nyogol gadol chafune e konandini gam be bawa golle de be kebata be kedja ko e mabbe dun wadi mi lasibi no wodi mi nangana ala timi en gan durwida e rafi golle no wadda sadar maji kewdi gada golle jungu de mi ekititta sukabe umma tore be miden gada nabbe yewtereji pindinol gam fodugo hakkiloji mabbe deni mi'i sokabe ummatore bikoyi dewoy na goroy no jara kulle bonde drog nonni no wodi labidi to kammi gam hebugo musola jarol kulle bonde gam be lato himbe gasube be goni golle ko gommi mido wada der wuro
nan cikin kon ina yin shi
labidi e tokkudo e hojude be sukabe
akul kungen marayu
chanaka su ton jahammi mi hoja ala timi der hitanni no wada kambe chapande nayo e ko jammi no wodi sukabe gombe no yilo gala golle ko gatta bido windabe der centre on to golle jungu ekititti
se ranta cikin centre
no wodi sukabe be ekintin dan fambawi na
an samu dewa
min kebi dudal be min ekiti golle lati himbe bawbe golle jungu jogi ko e mabbe deni mi hebi suka to no tirsi golla wawa sai ni mi yetta Allah he dun dun gam ko mi lasibi dubi ugina jetat ko mi firti nokkure e kitol golle waranden handen no wada bibbe rewbe dewlaabe he sukkabe umma tore he jarobe kulle bonden ko mi hawri bibbe gada kambe kime jeddo e nay demi ekiti golle be baawi
ri bokoy do hudum
cadaale irde hen gondo don keba der golle monde
ni babba masala
ta sadarma mawdo mo godumi ni woni rafi kala suuji kan ni woni sadarma am mawdo de ni mi do wodi nokkure to duudal himbe no gara e kito golle on gi der wuro kon ni umma tore worbe herewbe fu no jara drogo o no doji am ni woni baten deje tolno de ni mi hebi dum to fu muradu on no gasa minen godi are gonditi
sama nan na matsalan mu
kibaruji mele fulfulde hande studio kalangu do wonda haa sa lawdu on nani daade himbe wadde malaga mudum ko kibaru yotti e modon e hedube masinaaji nenne ne kay min Suman Amadou Diouf assalamu alaikum mbalata jawal ma ci dio e gongo Muhammad Antani wadda habaruji e hawsankore
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddo labi joyi on jobata feybudu sadun jaraka labi jende njoboto buudi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store